wakazi okwa bulika kedde nzudde batosela okunzika. Okuyomba na wakazi okwa bulika kedde nzudde batosela okunzika. Sibalimba ntawanya n'obulamu n'okuyomba n'eddunda namugereko okunkyawa. Bannange nadaga n'obwavu nze ne mukike waffe eyo baajula n'okumbuula. Nafuba nnyo okuyigganya obwavu n'omutonzi ne mmusaba mpumuze mpone eddunia eno. Nga tonnafa abaganda baalugera lengera jje ly'abalamu bwenzira engulu neewuunya. Munnange nateba kaddiiru ssente ne nzikuŋŋaanya erinnya n'eriwambeera ensi. Wadde oba nazaala baabiwaku baali batono nnyo ko nze njagala beeyagalimpo. Naye abakazi bantabudde nti nti okulemera abaana n'obbasigamu empisa zaabwe. Sipatti kyanjagala ombuulireko abaana mbakole nti ankooye okuyomba n'abakazi nze. Mazima abaana ndibabuulirira nti abo ne babeera wamu nga bannyaabwe bantabula dda.
Ekizibu kyenzudde manya kyekitawaanya abangi so kyangu kyakutegeera. Ekintu kya lubaale kino bangi bakiyisaako amaaso n'ekikinyiza abawera. N'owulira eyali ateredde omukazi mbufumbo bwe ng'anywedde nga yabuvaamu azunga. N'owulira eyali ateredde omukazi mbufumbo bwe ng'anywedde nga yabuvaamu alaaya. Baabo kati batambula misana nga bali buswa ng'ebitone babyoleka nsi emisana. Oluusi nno yanoba n'abaana laba bo bajjuza ekitone ng'era bonna kyakwemansa. Era n'abasajja bwe guli abakazi batule mmanyi olw'ekyo. Bannange n'abasajja bwe guli amaka gatule mmanyi olw'ekyo. Kakanywanyi lubaale wa kutawaanya abakazi ky'ova wasanga bagenda. Kyekusaba mukwano gwange zuukuka osamire lubaale w'omutereeze. Awo n'abaana b'onyumya baabuzibwa bali bazza nga tewaliiwo na ntalo.
Wandiba omutuufu ky'ogambye oba lubaale weeka kkooti kannoonye bajjajjange. Naye kika nti kyeyawudde nnyo buli omu ategeera wuwenze nabyo tebinnyumiranga. Abaana abalongo mu nnyumba mwe bali abazaaliddwa ababamalira mu kizungu kibi. Naffe nneeno beetuzadde baaba obayita mu nkwawa ng'abanoonya bannyaabwera. Omukazi okunooba n'omwana wadde yamuzaala ttabu ntegedde ky'ogambaawo. Zandibeera empewo zeekanga ze ziba zivaako ttabu kituufu wammansamire. Olusozi okuzaawula ebyenju naalutandika nti omusawo omutuufu gw'omanyi y'ani. Ewaffe banyumiza lubaale ky'okibeera kive mbatandise ntya ŋŋamba.
Kansooko kolimira omuzungu yajja n'amadiini wano okutabangula ensi yaffe. Ebizibu bye tuyina ebingi wano bivudde ku muzungu eyajja okudibya. Eby'obuwangwa byaffe nobbi tukyaya so nga byaddala okkira n'ebyabwe. Ab'amadiini mu kika kyo baleke ye lubaale ajja kumala batereeze. Masekulo bali kunoonya gwe guma kwetereeza abalongo n'empewo zonna. Ebyo nno mbibuulira mase wammwe nenammwe mbagamba mwekyekinge. Supati kyaze bwe nkola nga nsomesa era mmaze nkusabira nnyo osomere. Jjajja Jjumba y'amanyi okuttaanya mu nsonga ezo mukugwakira bonna kattaanye.
Baana bange njagala okubayamba kambawo eddagala n'ekikolo ekyo. Ag'amadiini gajja lwakubuza mmwe okubajja mu buwangwa bw'ensi yammwe. Nsamire lubaale w'empya zammwe tuzzeewo ekitiibwa ky'omuddugavu. Nze Jjumba nasanira jjajjange nenyweza ekitiibwa ky'enju yange. Ebizibu ebibatawaanya bigende n'abasawo mbasaba mwerongoose. Tumusaba buwanana bwa nsimbi kuba abantu mubalemesa empewo zaabwe. Bakabona mbasaba mwekyekinge tukolerere obukadde n'okwesiima. Masekulu atereeza byanju yeeka supati kyayigira ku munno mu bwangu. Bwe sakatya nkusaba bwetegekera tutereeza ttabaalo ly'enju yeeka.
Kansamira emisambwa gy'enju yange bwezannya abalongo b'ennyumba eno. Kanyweza obuwangwa bw'ensi yattu nandifuna emirembe mu nsimbi zino. Baana bange mbasaba okuddeeka se kitammwe ddala ddala mbeetaaga. Supati kyaggwosamira ddyo nyweze eby'obuwangwa by'ekika ebyewammwe.
Masekulu ekizibu kyewammweka era nange ekyekizibu ewaffeeka. Lubaale w'abazungu yeefunzeeka yo waffe gwe bavumeera ggoolwa.
Ze ngenze kutabaala bajjajjange ab'ekika balidda n'obwezuba.
Era nange kkangende neetegeke musamire lubaale w'abe waffe.
Ze ngenze kutabaala bajjajjange ab'ekika balidda n'obwezuba.
Era nange kkangende neetegeke. mutegeke musamire lubale wabe wafe
zengenze kutabala bajjajjange abechikabali dano bwezuba
era nange kangende netegeke musamire lubale wabe wafe